zaidi mbeu za kuja msanga monga HC 555 Mbizi, HC 419 Kanyani, HC 653 Mkango, HC 301 ya kuja mapakatikati. Alinso ndi mbeu yochera kuja koma yobereka zokolola zambiri monga Njovu HC 719. Anakalanso ndi chimanga cha orange ndi mbeu za masamba. Iwawa muka wapeza kumashopu awo kumitundu trading center, Kanengo, Nkoma, Pondamari, Ndaura, Dina Tenja kulirongwe. Iwawa alinso ni mashopu pa boma pa mzimba, Mbalachanda, ndi Madede, Karonga Boma, Songwe Boda, Iponga Nyungwe, kumanso Jetipa. Akunene tatu kuti SC 719 Njovu yomwe inasowa chakachata ilipo tsopano. Asidiko anazindikira Gojet Investment ngati distributor mbambande mmalawi mose muno. Apeze na Gojet pa 0999619772 kapena pa 0888619772. Gojet Investments, patsogolo ndi mbeu zopindulitsa.